bityo rero tukaba twaravuguruje muri ibyo biganiro 13 ibyari byarabeshywe mu biganiro 4 byahise kuri radiyo inkingi guhera tariki ya 24 Mutarama mu mwaka w'2021 aha biyita imfubyi za Habyarimana n'uvuga Musabye Imana Gaspari n'abandi bagerageje kugereka itsindwa ry'inzirabwoba FAR ku mashyaka ataravugaga rumwe na MNDCDR ya Habyarimana mu by'ukuri nko gutanga igisobanuro cy'impamvu babarimbuye dushyiraho ndetse na Bwana Albert Bukera Ntare twibutsa ko yagiye muri ngwino urebe kimwe n'amajoro Emmanuel Neretse ariko Rukera Ntare we agasigarayo naho undi akaza abebera nyine yitwikiriye ijoro aza gukomeza kubeshya ko ari muri opposition. Ngicyo rero icyo twavuze mu gice cya mbere cya kiriya kiganiro cyasajije abo bagenzi bacu bo muri MNDCDR yita FDU inkingi. Sinzi niba hari icyo wakongera wenda tukaba nakomeza mvuga noneho igice cya kabiri cy'icyo kiganiro urugamba nyakuri rw'inzirabwoba FAR. Ibyari bikubiyemo nyine byabariye bikomeye cyane bakaba bagiye gusara gutakamba. Yego.
Ndumva wakomereza aho ngaho
yes.
Kondeho ukavuga nyine mu ncamake koko ibintu byatumye uruhu rw'intama bari bambaye barujugunya bakemera kugaragara uko bari bakerekana mbese ibyo bakorera igihugu ibyo badukorera baramutse bafashe leta bagasubira ku butegetsi
yego
zatumye bemera bati ntacyo tugihisha reka nyine bakajya hanze bambaye ubusa. Ya urakoze cyane Yozefu Ngarambe kuba ubwiye abatwumva mu by'ukuri icyahagurukije FDU inkingi ikavuga iti dukora ibishoboka byose turebe ko radio ishakwe yahagarara. Icyumvikana ni uko kuvuga ku nzirabwoba ni ukuvuga mbese ingabo z'u Rwanda zo za mbere ya 1994 kuzivugaho kuri bo byari sakirirego ni ikintu gikomeye cyane. Kuvuga amarorerwa yakozwe na bamwe mu bayobozi bizungaho mu bayobozi b'abanyakazi cyangwa se mu bantu bakoreshaga igitugu gishingiye mbese ku nkomoko yabo yaba ari inkomoko y'ubuhutu cyangwa n'inkomoko y'akarere bakomokamo kuvuga ayo marorerwa byarabahagurukije bati ibi bintu bigomba guhagarara.
Muteze kuducecekesha na gatoya kandi ibi biganiro ku myifatire yabo mwita mukunda abantu babyara Imana turakomeza ejo wundi ahubwo tuza gukaza umurego twereka abanyarwanda benshi cyane cyane urubyiruko rutaza amateka yacu aho u Rwanda rwaguye ku buryo rwaguye mu gatsiko k'inkozi z'ibibi zuno munsi zasimbuye izindi nkozi z'ibibi zirimo abo ba Musabye Imana Gaspari na Neretse Emmanuel.
Niba kiriya gihe kuducecekesha banafite leta bitarakuze bumva bazaducecekesha turi mu buhungiro nabo bari mu buhungiro bigakunda nta na leta bafite bumva se ibi badukoreye byazatuma abantu babizera bakaba bakwemera ko basubira kuri leta basubira gufata leta kuyobora leta barumva bishoboka nitwe babikoreye ariko nubwo ari twebwe babikoreye rubanda irarora.
Takwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC turi ku wa kabiri tariki ya 29 Kamena umwaka w'2021 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye ino nyito FDU inkingi mu mugambi wo gucecekesha radio ishakwe ikoresheje Musabye Imana Gaspari. Turibaza tuti ni iki cyasajije Musabye Imana na Neretse mu biganiro byacu ku buryo bafashe umugambi wo kutubeshyera kuri YouTube. Muri icyo kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbert Musangamfura. Nagira ngo rero muvandimwe 6 we musanga mfura usuhuze inshuti zaradishakwe ziriho zitwumva zanagiye zinatubaza kenshi impamvu biriya biganiro twatangiye ku mpamvu zo gutsindwa kw'inzira bwoba exfa byabaye nk'ibihagaze. Ijambo ni ryawe Sixbera.
Yozef Ngarambe ndagusuhuje, urakoze kandi kuri iki kiganiro.
Urahoraho.
Komera. Ndagira ngo nsuhuze abatwumva, nsuhuze abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi nsuhuze by'umwihariko abarwanashyaka b'ishyaka ishaka Rwanda Freedom Movement. Urakoze cyane rero gutegura kino kiganiro kugira ngo dusobanure ikibazo uko gihagaze n'impamvu uru rugamba FD Inkingi yashoye kuri radio ishakwe aho zishingiye. Urakoze.
Ndagushimiye nanjye muvandimwe Sixbera. Tutangira ikiganiro FDU Inkingi mu mugambi wo gucecekesha radio ishakwe ikoresheje Musabyimana Gaspar. Byatangiye ku itariki ya 4 Kamena umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo YouTube yatumenyeshaga ko kubera ikirego cya Musabyimana Gaspar kijyanye na copyright ifashe icyemezo cyo gukura ku rubuga rwayo ikiganiro cyacu cyari gifite inyito urugamba nyakuri rw'inzira bwoba fa igice cya kabiri. YouTube ndetse yanatumenyesheje birumvikana na link y'icyo kiganiro iti rwose tubivanyeho. YouTube kandi yadusobanuriye ko icyo kirego cyaturutse kuri Musabyimana Gaspar. Sixbera rero wahise usobanura YouTube ku bintu byagenze, vuga uko wayisobanuriye, uko yifashe muri ibyo ngibyo n'ibyakurikiyeho. Ijambo ryawe Sixbera.
Urakoze cyane. Nanone koko nandikiye YouTube nyisobanurira icyo kibazo uko giteye. Icyo nahita mvuga nuko nyine twasobanuye yuko twebwe ibyo twatangaje amajwi ya ba Gaspar Musabyimana cyangwa yatangaje kuri Radio Inkingi twatangaje, twavuze aho nyine twatangaje aho yaturutse, ko byaturutse kuri Radio Inkingi, tuvuga n'itariki byatangarijweho, tunavuga kandi ko ari Musabyimana Gaspar wari uyoboye ibyo biganiro. Ubundi biramenyerewe ko iyo ukoresheje, niba wavuga nk'ibintu biturutse mu gitabo iki n'iki, uvuga igitabo wacyanditse uwo ari we, inyito yacyo, ndetse ukanavuga n'impapuro uriho usomaho ibyo usoma, izo mpapuro izo arizo impapuro z'icyo gitabo. Kimwe n'uko iyo ukoresheje noneho amajwi abantu baba barakoresheje nayo uvuga aho wayakuye, kimwe n'uko kandi nabo bamusabye Imana Gaspar bajya gukoresha amajwi aturuka hirya no hino, haba ari kuri za BBC, za Ijwi rya Amerika, cyangwa se no mu binyamakuru no mu bitangazamakuru byo mu Rwanda bimwe na bimwe. Hari igihe amajwi yabyo abantu bashobora kuyakoresha. Icy'ingenzi ni uko uvuga uti aya majwi nkoresheje n'ay'igitangazamakuru iki n'iki, byatangajwe igihe iki n'iki mu kiganiro cyavugaga ibi n'ibi, kandi ibyo twarabikoze. Nyine nsobanurira YouTube ko ibyo twabikoze, nanerekana yuko kindi ntabwo twabikoresheje yenda se ari ibintu turi ducuruza cyangwa dushakamo izindi nyungu, ahubwo twajya ngo dukosore ibintu, twagira ngo tuvuguruze ibyo batangaje, twe twemera ko ari ibinyoma, ari ibintu bigamije mu by'ukuri kuyobya abantu mu myumvire ijyanye n'ayo mateka ya vuba y'igihugu cyacu. Tukerekana kandi ko uko kuntu ibitangazamakuru bishobora kuyobya abantu mu mitekerereze cyangwa se bigatanga inkuru zituzuye cyangwa zitari zo, ko mu Rwanda umuntu atabikinisha, kuko byarabaye na mbere ya Jenoside yabaye muri 1994, byarabaye ko ibyo abantu batangazaga byagize ingaruka icyo gihe, cyane cyane ko byagize ingaruka kubera ko ibintu by'ibinyoma abantu batangazaga kutabivuguruza iteka byabaye ikibazo gikomeye cyane, byagize ingaruka ku buryo hapfuye Abanyarwanda barenga miliyoni. Ntabwo rero ibintu nk'ibyo byakomeza ngo tureke kugira icyo tubivugaho turi Abanyarwanda, kandi tubona atari ukuri, tuvuga tuti ibyabaye hari ibyo tuzi, ibyo tutazi nabyo hari abantu babibonye, tuzabaha ijambo bagira icyo babivugaho. Ariko aho twanatangaga n'ubuhamya, tuvuga ibyo ba Gaspar Musabyimana baneretse babukeye n'abandi bari kuri radio yabo, ibyo bo ubwabo bivugiye. kandi tukavuga ko ayo majwi ari ayabo tukavuga amazina y'abavuze ibyo abavuze ndetse tukanerekana nibyo bavuze ibyo ari byo tukavuga n'ikiganiro byatambutse YouTube rero twayisobanura ibyo bintu twerekana yuko icyo twe tubona kishi nyuma ko ari umugambi gusa wo kubuza ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza ubwisanzure bwo gutangaza amakuru kandi twebwe nyine dushyigikiye yuko inkuru z'ibinyoma aho tuzibonye twazivuguruza twazamagana tukerekana ukuri twebwe uko tukubona kugira ngo abantu bajye impaka niba bo bavuga bati ibyacu bifite ireme kurusha ibyo twe turiho tuvuga nabo bakabigaragaza aho kugira ngo birukanke bavuga bati nyaboneka nimufunge icyo kiganiro cyo gutangazwa abanyarwanda bo kucyumva. Ndumva rero ibyo nasobanuye ni ibyo ngibyo nerekana yuko ibyo bakoze nta shingiro bifite cyane cyane ko ni ibintu batangaje ni ibintu byaratangajwe biri ku karubanda ntabwo ari ibintu by'ibanga ni ibintu batangaje biri aho hanze abanyarwanda twarabyumvise numva ko dufite uburenganzira bwo kugira icyo tubivugaho kubera ko birareba u Rwanda birareba igihugu cyacu biratureba nta kuntu n'igihe tugize icyo tubivugaho bavuze induru bati nimutabare nimuhagarike iyo radio nimuhagarike ibyo biganiro
yatwibye ibihangano
batwibye ibihangano icyo rero ndagisobanuye kuko maze kugisobanura kandi Gaspard Musabyimana YouTube irabimumenyesha imaze kubimumenyesha niba yaragize icyo ayibwirage ntacyo bambwiye ariko bakomeje kubikurikira kugeza ubwo bavuze bati ikiganiro twagisubije ku murongo kubera ko nyine twasanze ibisobanuro byanyu bifite ishingiro ikiganiro gisubira ku murongo ariko rero umunsi gisubira ku murongo ndumva nabyo ari byiza kubivuga umunsi gisubira ku murongo uwo munsi nibwo twandikiwe na neretse akaba ari magara ntunsige wa Musabyimana Gaspard atwandikira avuga ati mugenzi wanjye ansabye yuko mbagezaho ubutumwa bukurikira ubwo avuga ngo yabyanditse mu gifaransa ariko ndagerageza kubishyira mu kinyarwanda avuga ngo kubera ko ngo muriho mwirukankira muriho mushaka kugira ngo mubone abantu bumva icyo gicuma cyanyu we yakoresheje amungu kalibasi n'urukebano ngo iki gicuma cyanyu nishakwe ngo
inyandiko iri mu gifaransa akunze kwandika mu gifaransa ukagira ngo kinyarwanda ntacyaze
wagira ngo ikinyarwanda
yandikira abandi banyarwanda
noneho akavuga ati mwebwe ikigaragara nuko ngo mukoresha ibihangano by'abandi ngo mukagenda mubikoresha ngo mubikoresha mu biganiro byanyu kandi bikaba ari ibihangano ngo biturutse mu bitangazamakuru bikomeye cyane byumvwa n'abantu benshi cyane kurusha ngo icyo gicuma cyanyu cyangwa urukibano rwanyu ngo bityo kandi ngo mukaba ngo mutubahiriza amabwiriza cyangwa se n'amategeko ajyana no kurengera ibihangano by'abandi ati aho ngaho muravuga ngo Gaspard Musabyimana na Manuel Neretse ngo ni impfubyi za Habyarimana ngo muvuga ibyo ngibyo ngo mwaketse ko mudukomerekeje cyangwa se ko mutubabaje ngo mureke tubabwire ko bidutera ishema kandi ko tuticuza ahubwo ngo tubabajwe nuko ngo umubyeyi w'igihugu Juvenal Habyarimana yitabye Imana akagenda turaje mutubwire ko bidutera ishema kandi ko twababajwe n'urupfu rw'umubyeyi w'igihugu bakavuga ngo ni humaniste yenda Joseph waza kunyungana tukarekuntu
twabivuga mukunda abantu
mukunda abantu ngo n'umuntu nyine uharanira demokarasi ngo Habyarimana Juvenal namwe mwibaze kugira ngo neretse na Gaspard kuko ahangaha yanditse avuga nyine ko ariko bamubwiye nyine bagenzi be ko babivuganye na bagenzi be nyine akavuga ko Habyarimana ari mukunda abantu ari umubyeyi w'igihugu ko ari umuntu uharanira demokarasi akabura ngo abo bantu babiri atwita ngo barumunga ngo bakwiye kumenya yuko gukoresha ibihangano by'abandi ari ngo gukoresha ibihangano by'abandi ari ukwica amategeko nkana ni ukuvuga ko ngo igihita gikorwa ako kanya ngo ni ugusaba yuko ababitangaje baba babihagaritse bikava ku murongo akavuga ko ngo ibintu ngo bigiye gukorwa ngo systematiquement contre ishakwa akavuga ngo ibi tugiye kubikora by'umwihari tugamije gukura ishakwe kuri YouTube akavuga rero ngo nibaramukabungeye ngo icyo gihe ngo nibe nawe ngo ngo tuzabarega no mu nkiko ngo kuko nabyo ngo birashoboka ngibyo ibyo nereke yari yatwandikiye
ibyo ariko yari yakabo ntire yakabonye ko YouTube yavuze nyine ko mu byukuri ikirego cyawo nta shingiro
ntabwo yari yabibonye hanyuma aho babibone nyine ku kirego cyabo cyabaye cyabuze ishingiro ubwo neretse ibyo byanditse ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu noneho nyuma y'iminsi ibiri nibwo musabye imana noneho yongeye arega ishakwe arega radishakwe asaba ku kiganiro none urugamba nyakuri rw'inzira bwoba igice cya mbere nacyo kivanwa ku rutonde rw'ibiganiro bitangazwa kuri YouTube ibyo yarabikoze YouTube kuko iyo ikirego kije umuntu avuga ati batwaye ibihangano byanjye kandi muri murabitangaza YouTube cyambere ikora iba ibihagaritse none ikabimenyesha banyiri icyo kiganiro ikabasaba nyine kugira icyo babisobanuraho noneho bigakomeza ibyo rero byarabaye koko kandi twasobanuye YouTube ikibazo uko giteye tunerekana nyine impamvu zihishe inyuma zituma Gaspar Musabyimana na bagenzi be cyangwa n'ishyaka ryabo FD Inkingi bakora ibintu nk'ibyo ngibyo ikibabaje kuba FD Inkingi yemera igakora ibintu nk'ibi ni ukuvuga ko mu by'ukuri imikorere nk'iyi ibona ari imikorere myiza inoze gucecekesha ikindi gitangazamakuru cyangwa igitangazamakuru cy'ishyaka kubera ko mu by'ukuri nibyo ishoboye gukora ubu ngubu ninde mwibaze noneho FD Inkingi iramutse ifashe igihugu igafata leta muri iyo leta ubwo ba Gaspar Musabyimana nyine bakaba bafite ibyo bashinzwemo ndetse n'abo ba major neretse Emmanuel bakaba bafite ibyo bashinzwemo umunyamakuru utavuga rumwe na FD Inkingi yaba muri icyo gihugu ati umuntu utavuga rumwe na FD Inkingi yaba muri icyo gihugu ati itangazamakuru ritavuga rumwe na FD Inkingi byaba mu Rwanda rite byaba FD Inkingi ifite ubushobozi gute kuba babikora turi mu buhungiro kandi ari abantu bavuga bati turaharanira guhindura ibintu mu Rwanda turaharanira demokarasi bagakora intambara yo kujya gufunga ikindi ikinyamakuru cy'ishyaka naryo ritavuga rumwe na leta bagakora intambara yo kujya ngo bafunge icyo kinyamakuru birumvikana rero ko abo bantu kuba bafite iyo mikorere nta gitangaje kirimo kuko mu by'ukuri niko bakoraga nge nari mu itangazamakuru mu gihe cy'intambara yo muri 90 intambara ya FPR Inkotanyi nari mu itangazamakuru nk'uko neretse yabikomoje kuko nari umunyamakuru kirage twaratotejwe twarafunzwe inshuro zitabarika twarakubiswe twakorewe iyicwa rubozo ku buryo kandi ibyo byakorerwaga mu biro by'iperereza byari mu gikari cyo kwa Habyarimana mbese mu gikari cy'ibiro bya Habyarimana ni ibiro by'iperereza byari biri niho batujyana bakaducura bufuni na buhoro
kandi twibutse ko Musabyimana Gaspar yari umuyobozi ukomeye mu biro by'iperereza
yari umuyobozi ukomeye rwose navuga ko nko mu kwezi kwa mbere 1991 FPR Inkotanyi imaze yagabye igitero kuri gereza ya Ruhengeri twatangaje inyandiko yari ifite inyito ngo Isiraheli mu Ruhengeri dusobanura nyine ukuntu gereza ya Ruhengeri yafunguwe n'ibyo FPR Inkotanyi yakozemo igatwara abo yashakaga gutwara twatangaje iyo nyandiko nkimara kuyitangaza baramfashe ndafungwa mara iminsi mfungiwe mu biro by'iperereza rwose Gaspar Musabyimana icyo gihe mfungwa cyakora nta kibi yankoreye nta nubwo twavuganye ariko naramubonye yari ahari nubwo yenda bancuje bufuni na buhora ari abandi ariko nawe naramubonye yari ahari ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri uko bakoraga icyo gihe uko bagiraga itangazamakuru kiriya gihe n'ubu ngubu nyuma y'imyaka ingana gutya iyo ngeso baracyayifite kuko nta kundi nasobanura kiriya kintu cy'uko umuntu uri mu itangazamakuru cyangwa se ishyaka ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda kuba rihaguruka riti turebe ukuntu twafungisha igitangazamakuru kitavuga rumwe mbese kitavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ikitangazamakuru cy'ishyaka ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda turebe ukuntu cyahagarara turebe ukuntu ibiganiro byacyo byakurwa ku rutonde rw'ibiganiro biriho bitangazwa na YouTube birumvikana ko abantu bakora batyo nihangiso ya kera cyane 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 ko na benshi mu bagize ubuyobozi bw'iryo shyaka cyangwa se n'abarikomeyemo niyo baba batanagaragara ni abantu mu by'ukuri bari bafite iyo mirimo ikomeye muri kiriya gihe kiriya Leta ya Habyarimana n'impfubyi za Habyarimana nk'uko Neretse avuga ati bidutera ishema ko turi n'impfubyi za Habyarimana birumvikana rero ko uko bakoraga kiriya gihe niko bakora n'ubu yenda nko ku bantu bakiri bato batabikurikiye hari abavuga batari ko se bati ku ngoma ya Habyarimana itangazamakuru ryaratotezwaga koko natanga ingero hari nk'abantu batewe amazira ntoki ku kinyamakuru cyabo
ni padi wa Silvio Sindambiwe
amateka wa kinyamateka kubera inyandiko yari yatangaje icyo gihe rwose baragiye bikoreye amazira ntoki baragenda barayamutera mbere yuko bamugongesha igikamyo arapfa si uwo wenyine hari n'abandi banyamakuru bishwe muri kiriya gihe ndumva Yozefu Ngarambe namuha ijambo yenda akagira n'icyo abivugaho hanyuma ikindi navuga ni uko abanyamakuru benshi mu banyamakuru batavugaga rumwe na MRNDCD muri kiriya gihe cy'intambara jenoside ibaye jenoside itangiye uwo babonye wese yarishwe urutonde rw'abanyamakuru bishwe baragera muri za mirongo abanyamakuru bishwe kandi bishwe jenoside igitangira abo bashoboye kubona abo batabonye nanjye aho nari ntuye barambuze inzu barayisenya inzu nari ntuye mu ya kisosiyali ku Kacyiru barayisenya barasahura barasenya birumvikana rero ko iyo mikorere ya kiriya gihe n'ubu iyo mikorere iracyakomeye
kandi zari izo nzego z'umutekano urwego rw'iperereza urwo Musabyimana Gaspard yakoreraga n'inzego n'igisirikare woneretse Emmanuel yakoreraga aha nk'uko wari umisabye rwose reka mfate urutonde nk'uko rwatangajwe na Radio Rwanda ku itariki ya 12 z'ukwa 4 umwaka 2017 urutonde rw'abanyamakuru bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi birumvikana byo nyine amagambo abanyamakuru bose ntabwo bari abatutsi ariko kwari ukuniga demokarasi mu yandi magambo iyo Neretse Emmanuel Major BM Neretse Emmanuel avuga ngo Habyarimana ngo yari umukunda abantu ngo yari umudemokrate reka twebe umudemokrate uwo umudemokrate ukiye gukoreye urakivuga uze no kwibutsa gatoya ibya ntawirusha intege Boniface naranamwiboneye uko bamugenje ukuri ya Simbikangwa kapiteni Simbikangwa yamugenje nyine muri mwiperereza akamukubita ku buryo yagende kumbaga amezi n'amezi
yagenze kumbaga amezi bamukubisa amafera bitu ku birenge
barabirenge birabyimba mu bworo rw'ibirenge rwose
baramukubita rwose birenge birabyimba
bimera nk'amapine
kandi bamuhora inkuru yari yatangaje zinenga Habyarimana Juvenal
yego iyo mikorere rero y'ubu nyine ntabwo bayishoboye muri kino gihe ni ukuvuga bati turagucecekesha tubeshye YouTube tubeshye kutukubeshye kuri YouTube reka yo turebe urwo rutonde rw'abanyamakuru bishwe muri jenoside muri 94 tubivuga gutyo kuko ntabwo bose ntabwo muri 94 hanabaye jenoside gusa yonyine habaye ubwicanyi bwinshi cyane ahubwo iyo bavuze bati jenoside yakorewe abatutsi bibagirwa yego abatutsi bishwe na MRNDCD yabo bamuneretse na Musabyimana ariko bishe n'abahutu babaziza inkomoko yawe mu majyepfo cyangwa se baziza amashyaka atavuga rumwe ni na MRNDCD bari barimo reka rero turebe abanyamakuru duhere kubakoraga urenforo rubwiriza Tarsisi mwumva neza Medard Gasana Cyprien Karake Claver Karambizi Gracien Karinda Viateur wogezaga umupira Rudahangarwa Jean Baptiste Sebanani André Kalisa Karisten Nsabimana Emmanuel Bucyana Jean Bosco Mbunda Felix Munyarigoga Jean Claude Nshimye Ryiyo Eudes Byabagamba Straton we yishwe muri 92 yakoreraga Kiliziya Gatulika atanga ikiganiro kuri Radio Rwanda yishwe na CDR tubyibutse neza yimwica rwose ku manywa y'ihangu abo banyamakuru ba Reforend 15 maze kurondora ikinyamakuru Partisan bishu witwa Habineza Aphrodis Sibo yitwa Gasibo yita Gasibo Le Tribun du Peuple bica Mukama Eugene bica Hategekimana Wilson bica Gakwaya Eugene bica Ruca Rugaju Jean Claude ikinyamakuru Flambo bishemo bazimaze iki Obed bica Karinganire Charles bica Munana Gilbert bica mu kinyamakuru Afiki bishe Kayihura Octave bica Ntaganzwa Alexis mu kinyamakuru kinyamateka cya Kiliziya Gatolika bishe Nkubiri Silvestre bica Muganza Clément Kayinamura Bedua Seruvumba na Stase aho ni mu kinyamakuru kinyamateka cya Kiliziya Gatolika muri kinyamakuru Soleil cyari cyegereye ishyaka PSD bishe Kayiranga Marcelin bica Mukamusoni Jean d'Arc bica Burasa Prisca mu kinyamakuru Sibo cyawe Sixbert kiriya nyine yavugaga uriya mwicanyi neretse bishemo Muriramanzi Nehemi mu kinyamakuru Kanyarwanda bishe Nkundimana Joel bica Mutesa Donat mu kinyamakuru Kanguka bishe Rwabukwisi Vincent Ravi bica Mbaraga Vuelas
bishe n'uwari sekretari wacu witwaga ufite Yesu Julien nawe baramwishe
urakoze cyane mu kinyamakuru Kiberinka bishe Shabakaka Vincent bica Nyimbuzi Aloys bica Kamanayo Teotime mu kinyamakuru Rwanda Rushya bishe Kamurase Martin bita Mudatsikira Joseph bica Kamea Andre mu kinyamakuru L'Observateur bishe Munyakazi Bernard hari rero tumaze kugera mu nyamakuru mu 43 ushyize muri umu secrétaire wa Wisibo ni 44 noneho tugere ku banyamakuru bikoreraga ku giti cyabo hari uwitwa Mbuguje Sixbert bica Mukamana Winifred bica Rukundo Emmanuel bica Rutsindura Emmanuel bica Rutsindura Alphonse bica Rwemarika Claude bica Twagiramungu Felix abo bose babaye 50 Sixbert kandi birashoboka ko harimo n'abatari kuri no liste cyane cyane ko nk'umu secrétaire w'isibo nyene urumva ko kuri no liste atariho ubwo hari nabandi nyene birumvikana bakoraga mu akazi wenda
hari nabandi bapfuye muri kiriya gihe bazize nyine ko bari abanyamakuru batavugaga rumwe na batavugaga rumwe cyangwa se bagaragaraga ko badashyigikiye MRND CDR
ngiyo rero imico ya MRND CDR y'umudemokrate iyo ntuza yita umudemokrate na nkundi mukunda abantu Habyarimana Juvenal ibyo bintu rero abona ko bitabavuyemo dore ko bari n'abakozi bigaragara ko bari bashyigikiye mu mahano n'ubu ngubu yavuze akabahubwo nawe bamwifuriza ibi byose kumucecekesha bakoresheje YouTube bikabisobanuye yuko bagize n'izindi mbaraga nk'izo kugira intwaro bari bafite nyine nk'abo basirikare n'ibindi bikoresho bari bafite nk'abo bamaneko nyine ba Gaspar na baneretse abo bose nyine babonye ibyo bikoresho ko ari byo bakoresha uwo aragenda bakabeshya YouTube bakabeshya YouTube cye kiganiro rero cya kabiri nacyo Musabyimana ntiyashizwe barambwiye bati rwose aba bantu ibyo bakora muri gikiriki gice cya mbere bati YouTube ikigarura niki cya kabiri izakigaruraho bari mu biki rero aba bantu Sixbert bari mu biki tugomba kuba
nange ndahamya ko ikiganiro YouTube izakigaruraho ariko nkuko Major Neretse bivuga ko wenyine na Gaspar ko bashaka kurwana iyo ntambara ngo mpaka nyine radio ishakwe ivuye kuri YouTube birumvikana ko ubwo urugamba rwabo turarwiteguye bazarurwane turabategereje ariko icyo mbona gikomeye cyane rwose kintera isoni kuba FD Inkingi ishyaka nabayemo ishyaka ritangaza amahame yo guharanira demokarasi. Kuba iryo shyaka ubwaryo rikora ibishoboka byose kugira ngo ricecekeshe ikinyamakuru kirindi shyaka ritavuga rumwe na leta FPR Inkotanyi, ni ikintu rwose giteye isoni, ni ikintu kibabaje. Nge nkaba numva ikintu nk'icyo ari ikintu kibi cyane, ni ubutumwa bubi cyane ku bantu bakora itangazamakuru bari mu buhungiro ndetse n'abarikorera mu Rwanda. Ni ubutumwa bukomeye cyane kandi bubi, bugaragaza yuko mu by'ukuri abantu bavuga ko bashaka guhindura ibintu mu gihugu baramutse bafashe leta bashobora gukora ibintu by'amarorerwa nk'ibi byo gucicikesha itangazamakuru. Kuba babigerageza bari mu buhungiro kandi byo none nta nubwo ari byabiri byo kuvuga ngo abantu baratelefone cyangwa bagize gute, hari inyandiko zo muri YouTube Gaspar yarareze, batumenyesha ko yareze amaze kubikora inshuro ebyiri, none hakaba naziranyariko zabanerekeza zo kwigamba nyine ko ngo radio bazayicicikisha bakayifunga. Birumvikana rero ko kuba abantu bakora batya biteye impungenge baramutse bageze ku butegetsi, baramutse bagize ububasha butangwa na leta. Birumvikana ko utavuga rumwe nabo yahunga, yafungwa, yakwicwa, yaba ari mu ngorane nk'izo n'ubundi Emile Desideri yashyizemo u Rwanda muri za 1990.
Kabayicwende ntabwo harya ngo bigenda gute ngo kabayicwende ntikoga?
Akabayicwende ntikoga ngo gake ngo niyo koze ngo niyo gake nyine karameneka.
Ngabo Gaspar Musabyimana rero na Emmanuel Neretse rwose mu yandi magambo bariho bariyerekana. Gusa rero Sixbert nabo ubwabo fata kuri radio yabo rwose iyo bariho bavuga ibivugwa mu binyamakuru bakoresha ibinyamakuru byinshi cyane cyane bya ese umunsi ko na FPR Dima ya Kagame nayo ifite impungenge zikomeye cyane, itewe impungenge na no kwisanzura mu itangazamakuru hakoreshejwe cyane cyane ibintu nka YouTube. Ejo nayo nikora nk'ibyo ngibyo bariho badukorera bazajya he kwamara na yayi maradiyo n'amateleviziyo adakoresha za extrait amafoto avanye muri ibyo bitangazamakuru byo bivuze. Ejo rero ahubwo ko borosora biriya bintu byo kwica igihugu, kwica abanyagihugu, kwica abanyamakuru, kwica abandi batavuga rumwe na MNDCDR, kwica abatutsi, biriya nibyo byasasiye mu by'ukuri buriya butegetsi bwa FPR DM Kagame, nibo batumye buramba. Ubure muri ubu bukunguzi bwabo bwo kujya kubeshya YouTube, kwirirwa beshya YouTube ikirirwa itera ibibazo ababeshyerwa kabone nubwo igeza ikabikosora ikavuga iti dusanze koko murengana. Ejo nari ngiye kuvuga ngo intera hamwe ni kimwe n'iziya ntore zo muri FPR DMI nazo nizibibakorera Sixbert, urabona batariho base.
Birumvikana ko ibyo bakora baramutse bahagurukiwe nabo abantu bakabibakorera, birumvikana nyine ko ntabwo batera kabiri nabo ubwabo, ntabwo batera kabiri. Urabona cyane cyane nk'abantu bakora nk'ikiganiro kibyatangajwe mu bindi bitangazamakuru baragikora, kandi muri ibyo ngibyo berekana inyandiko ziba zasohotse hirya no hino, bashobora no gushyiramo n'amajwi bibaye ngombwa, ariko bakavuga aho babikuye. Natwe nibyo twakoze,
nibyo dukora rwose,
nibyo twakoze. Ntabwo twavuze twatambukije amajwi ya Gaspar ngo tubeshye ko Gaspar twe twamukoreye interview twariyo dutangaje, twariyo tuti dore ibyo Gaspar yatangaje ku itariki zimizi mu kiganiro cyitwa gutya kuri radio y'ishyaka FDI Inkingi. Ibyo twarabivuze tukavuga n'abavuga abari bo naho babivuze, ariko ati banyibye ibihangano byanjye. Birumvikana rero ko nyine intambara nka ziriya icyo zigaragaza ni nakiza icyo zigaragaza, kuko birereka abanyarwanda aho tugeze. Kuko hari abavuga bati imyaka 20 n'indi nyuma ya jenoside abantu barahindutse, abantu bareba mu cyerekezo cyiza, ariko imikorere nk'iri yigaragaza yuko hari abantu bakiri hahandi aho umunyamakuru watangazaga ibyo badashaka yagombaga kwicwa agafungwa se cyangwa se n'ikinyamakuru kigafungwa. Ibinyamakuru byacu byagiye bifungwa inshuro nyinshi, bagiye babifata babikorera icyo bita censure inshuro nyinshi cyane. Ibinyamakuru bose bakabifatira mu icapiro bakabihagarika bagatwara, byagiye biba inshuro nyinshi cyane. Ni nk'ibi rero ko kubera ko nta bundi bushobozi bafite bwo kubikora ubu ngubu, uretse kujya muri YouTube bati nimutabare nimutabare nimukureho ibi biganiro. Ariko se Joseph Ngarambire kankubaze, hari abantu bariho bumva tuvuga bino bati ariko ni iki mwari mwatangaje cyashajije Gaspard Musabyimana na Major Neretse cyangwa se n'ishyaka ryabo FDD? Ni ibiki twari twatangaje byabashajije? Ndumva nk'icyo yenda ugize icyo kivugaho abatwumva bavuga bati ese koko ibi byari bikwiye gutuma abari bambaye uruhu rw'intama bosubirana uruhu rw'ikirura?
Reka mbivuge mu magambo makeya ibyo twasobanuye abantu mu gice cya mbere nyine cy'urugamba, mu kiganiro twise urugamba nyakuri rw'inzirabwoba fa. Igice rero cya mbere, muri gice cya mbere twabwiraga inshuti za Radisha kuko ubundi barayamenyereye inyito gutsindwa kw'inzirabwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe. Kuri iyo nyito rero maze kuvuga, twari tumaze kubagezaho ibice cumi na bitatu. Twibutsaga ko igice cya mbere twakigeje ku bakunzi bacu tariki ya gatandatu z'ukwa kabiri 2021. Igice cya cumi na gatatu ari nacyo cyasozaga nyine kuri iyo nyito, tukibagezaho ku itariki ya 21 z'ukwa kane 2021. Muri icyo gice rero cya mbere cy'ikiganiro urugamba nyakuri rw'inzirabwoba FAR duhinduye inyito, twatangiye twibutsa abatwumva tunashimangira ingingo z'ingenzi bakurikiye muri ibyo biganiro cumi na bitatu. Benshi bakaba bari barabikunze, twibutsa ko benshi babikunze kuko nibyo ko barabikunze n'ubaracyatwishyuza ngo tubigezehe kuki tudakomeza. Twibukije rero ingingo z'ingenzi twibanzeho muri ibyo biganiro cumi na bitatu, ibyo twabyibutsaga muri icyo kiganiro cya mbere mbyibutse. Twerekanye ko tutatewe dutunguwe, ko u Rwanda rutatewe rutunguwe nk'uko Perezida Habyarimana yihutiye kubibeshya tukimara guterwa na FPR Inkotanyi tariki ya mbere kwa cumi 1990. Twerekanye kandi ko ingabo z'igihugu FAR zaranzwe n'akajagari gakomeye mu buyobozi bwazo mu minsi ya mbere y'igitero. Twerekanye ubugome bwagiriwe elite y'Abatutsi n'Abahutu bo mu kiswe Nduga barimo n'abasirikare bakuru. Muri make twerekanye ko impamvu yo gutsindwa kw'inzirabwoba FAR ari imbere na mbere imiterere n'imikorere mibi by'ubuyobozi bwazo, ko opposition ari urwitwazo, dore ko opposition yanemewe mu kwezi kwa karindwi 1991. Bityo rero tukaba twaravuguruje muri ibyo biganiro cumi na bitatu ibyari byarabeshywe mu biganiro bine byahise kuri Radiyo Inkingi guhera tariki ya 24 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2021, aho abiyita imfubyi za Habyarimana, ni ukuvuga Musabyimana Gaspard n'abandi, bagerageje kugereka itsindwa ry'inzirabwoba FAR ku mashyaka ataravugaga rumwe na MNDCDR ya Habyarimana. Mu by'ukuri nko gutanga igisobanuro cy'impamvu babarimbuye. Twibukije ko amazina y'izo mfubyi za Habyarimana zari kuri mikoro za Habyarimana zageragezaga kupfundikanya icyo kinyoma, zari kuri mikoro y'imfubyi ya Habyarimana yitwa Gaspard Musabyimana w'iyo Radiyo Inkingi. Abo batumirwe b'imfubyi nyine za Habyarimana bari Joseph Bukeye, Professeur Olien Uwizeyimana na Etienne Mutabazi. By'umwihariko abumvise ibyo biganiro twabibukije ko habayeho umwanzuro ugayitse, umwanzuro wavuzwe na Professeur Laurien Nzeyimana, aho yavuze ko gutsindwa kw'inzirabwoba FAR byatewe na opposition. twebwe rero twashimangiye ko tutatewe dutunguwe k'ubuyobozi bw'inzira bw'afar bwari bwikubiwe n'abatabishoboye b'ingundirizi zikomoka mu karere kamwe k'urukiga k'ubugome n'ubusambo byashyizwe habona n'igitero cya FPR inkotanyi. Twebwe kandi ku bw'ibyo twifashishije ubuhamya bunyuranye ubwabari baratotejwe n'ingoma ya MNDCD n'ubwabari kwibere ryayo. Ntabwo twafashe gusa bari baratotejwe mu buhamya, ntabwo twafashe gusa bari baratotejwe mbisubiremo n'ingoma ya MNDCD, twakoresheje n'ubuhamya bw'abari kwibere ry'iyo MNDCD. Mu gice cya mbere cy'ubuhamya twageje ku bakunzi baradishakwe, twavuga by'umwihariko ubuhamya bwa Major Bam François Sabakunzi, ubwa Samuel Haguma kapiteni, yahoze ari kapiteni niba nibutse neza. Abo bakaba baratotejwe n'ubutegetsi bwa MNDCD yari yiganje mu buyobozi bw'inzira bwoba FAR. Mu gice cya kabiri cy'ubwo buhamya twashyizeho ubuhamya bwa Major Pierre Claver Karangwa wari ku ibere rya MNDCD. Abo bose batanze ubuhamya rwose, harimo nabo batanze nyibo muri MNDCD, twarabashimiye kuko umusanzu wa watumye impaka zifata intera ishimishije kubifuza kumenya ukuri. Muri ibyo biganiro byacu twitwararitse ubuhamya bunyuranye rero rwose bunyuranye buvuye hirya no hino, haba abavuga rumwe na MNDCD n'abatavuga rumwe nayo, tugamije ko isesengura ryabisesengura koko ryimbitse ridashingiye ku bafite imibone rimwe gusa. Ibyo ni ibintu twitwararika rwose mu biganiro byacu. Twashimiye rwose byimazeyo muri icyo kiganiro muri icyo gice cya mbere abaduhaye ubwo buhamya, tuvuga ko dufite n'ubundi tuzahitisha. Uwo munsi twifashishije ubundi buhamya, uwo munsi muri icyo gice cya mbere cy'ikiganiro twise urugamba nyakuri rw'inzira bwoba FAR igice cya mbere, twifashishije rero ubundi buhamya, twakomeje twifashishije ubundi buhamya. Ubwo buhamya twasobanuye ko butanyuze kuri radishaku yacu, twasobanuye ko ubwo buhamya bwo butanyuze kuri radishaku yacu. Nyine nka bimwe bavuze Six Berry uvuga uti tuba twavuze aho twavanye ibintu n'amatariki, tuvuga n'abatanze ubwo buhamya aribo General BM Emmanuel Habyarimana, Bwana Faustin Twagiramungu, twongeyeho kandi nabo n'ubundi buhamya, noneho dushyiraho ubuhamya kuko rwose dushyiraho bose n'abo tutabona ibintu kimwe, tushyiraho n'ubwo bwabo biyita imfubyi za Habyarimana tunabivuga gutyo muri ayo magambo, nka Major BM Emmanuel Neretse na Bwana Gaspard Musabyimana. Dushyiraho ndetse na Bwana Albert Bukerantare, twibutsa ko yagiye muri Ngwinurebe kimwe na Major Emmanuel Neretse, ariko Rukerantare we agasigarayo naho undi akaza abebera nyine yitwikiriye ijoro aza gukomeza kubeshya ko ari muri opposition. Ngicyo rero icyo twavuze mu gice cya mbere cya kiriya kiganiro cyasajije abo bagenzi bacu bo muri MNDCD yita FDU inkingi. Sinzi niba hari icyo wakongera, wenda tukaba nakomeza mvuga noneho igice cya kabiri cy'icyo kiganiro urugamba nyakuri rw'inzira bwoba FAR, ibyari bikubiyemo nyine byabariye bikomeye cyane, bakaba bagiye gusara bitakambara. Yego.
Ndumva ukomereza aho ngaho.
Yes.
Kundeho ukavuga nyine mu ncamake koko ibintu byatumye uruhu rw'intama bari bambaye barujugunya bakemera kugaragara uko bari, bakerekana mbese ibyo bakorera igihugu, ibyo badukorera baramutse bafashe leta bagasubira ku butegetsi.
Yego, yego.
Zatumye bemera bati ntacyo tugihisha, reka nyine bakajya hanze bambaye ubusa.
Yego, muri icyo gice cya kabiri urugamba nyakuri rw'inzira bwoba FAR bahereyeho mu byukuri bajya kutubeshya kuri YouTube ariko ikaza gusanga ibirego byabo ari amafuti. Twibukije inshuti zacu n'abandi batwumvaga ko tubibutsa ibintu by'ingenzi byari bikwiye mu gice cya mbere twari duherutse kubagezaho ibyo maze kuvuga nyine mu kanya. Ibikiriya gice cya mbere nacyo nyine musabye Imana yikomye. Twibukije yuko ubu nyine majoro neretse yari arimo nk'imfubyi Habyarimana nyine nawe yerekana neza yuko tutatewe dutunguwe. Dushyiramo Habyarimana mbyibutse, dushyiramo n'aba Gaspari Musabyimana n'abandi. Ariko tuza kwibutsa yuko ko ariko ba nubwo neretse yavuze ko tutatewe dutunguwe, twerekana yuko yarabyivuze, ariko twebwe tunashimangira yuko igisirikare cyari cyarazunzwe n'ubutegetsi bubi bwacyo, commandement budashoboye, ubutegetsi incompetent. Tuvuga by'umwihariko bari bari hejuru y'igisirikare aribo Habyarimana Yuvenali na Serubuga. Ibyo bintu rwose twarabishimangiye cyane, twarabyibukije muri icyo gice cya kabiri. Twasomye amwe mu magambo ya neretse Manuel, ibyo nako turacyari mu gice cya ahangaha twasomye amwe mu magambo ya Major Neretse dukoresheje igitabo cye 6B. Twakoresheje igitabo cye cyitwa Grande Redécadence des Forces Armées Rwandaises. Umuntu yavuga ko ari ubukaka n'icwendera ry'inzira bwoba fara. Aho Major Bayam Neretse yivugira ati habayeho ubuhumyi muri politiki bwa Perezida Habyarimana, ubanza nibyo byamuteye ubwo bakavuga ati noneho ati aho najyaga kubeshya mu mfubyi za Habyarimana barahita babona ko nanjye nyine mvuga ukuri nkavuga Habyarimana uko yari. Mu gitabo cye rero rwose bisubiyemo Grande Redécadence des Forces Armées Rwandaises, ubukaka n'icwendera ry'inzira bwoba fara, Emmanuel Neretse Major Bam Emmanuel Neretse BM Emmanuel Neretse yivugira ko habayeho ubuhumyi muri politiki bwa Perezida Habyarimana igihe twaterwaga n'inkotanyi. Ubuhumyi muri politiki 6B. Twanumvije kandi abatwumva ko Emmanuel Neretse nyine kuri Radio Inkingi aho ni mu kiganiro cya mbere, ko twakomeje kubishimangira twongeraho ukuntu nyine bavuga ko habayeho ibitero byinshi, we na Musabyimana Gaspard ko habayeho ibitero byinshi cyane mbere y'icyo ku itariki ya mbere z'ukwakira 1990. Ko rwose mu yandi magambo yavukurizaga rwose neza Habyarimana, kuko Habyarimana yavuze ati twatewe dutunguwe. Nyuma y'ubuhamya bwa Musabyimana Gaspari wari umukozi ukomeye mu biro bishinzwe iperereza, twakurikije ubuhamya bwa Joseph Bukeye. Igihe FPR yateraga uwo Joseph Bukeye akaba yari umunyamabanga wa mbere muri ambasade y'u Rwanda i Kampala ashinzwe iperereza, kumvikanishaho nyine Bukeye yagize ati ibimenyetso ko tuzaterwa byari byose kandi ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bubifite. Ati impungenge zo guterwa twazigejeje kuri Museveni akiri mu mashyamba, dushyiraho audio nyine aho Bukeye abyivugira kuri ya tariki ya 24 Mutarama mu mwaka w'2021 kuri Radio Inkingi, radio nyine y'impfubyi za Habyarimana, abibwirwa uwo nguwo Musabyimana Gaspard. Twashyizeho za extrait rwose aho ibyo bintu bisobanutse babyivugira. 6P uribuka yuko yavuze yuko nyine Museveni akiri mu mashyamba bagiye kumbwa batese ko bivugwa neza kuzadutera, ko dufite ibimenyetso neza kuzadutera. Museveni yarakomeza arababeshya, ngira ngo nzi neza ko wanashyizeho extrait yaho Museveni nyine yaje mu Rwanda nyuma amaze gufata ubutegetsi 86 yabwiye Habyarimana ati rwose ati abavuga ko tuzagutera ni baringa twashyizeho n'amajwi ye 6B nawe wenda yaturega ati mwashyiriho amajwi mwanya bibihangana wakomeza aho ngeze ahangaha
ya urakoze cyane Yozefu Ngarambe kuba ubwiye abatwumva mu by'ukuri icyahagurukije FDI inkingi ikavuga iti dukora ibishoboka byose turebe ko radio ishakwe yahagarara icyumvikana ni uko kuvuga ku nzira bwoba ni ukuvuga mbese ingabo z'u Rwanda zo za mbere ya 1994 kuzivugaho kuri bo byari sakirirego ni ikintu gikomeye cyane kuvuga amarorerwa yakozwe na bamwe mu bayobozi b'izo ngabo mu bayobozi b'abanyakazi cyangwa se mu bantu bakoreshaga igitugu gishingiye mbese ku nkomoko yabo yaba ari inkomoko y'ubuhutu cyangwa n'inkomoko y'akarere bakomokamo kuvuga ayo marorerwa byarabahagurukije bati ibi bintu bigomba guhagarara ariko icyo nabwira abatwumva ndumva ntabwo twiye tukivuga ndetse nkaba nanagarutse kuri iyo biganiro twakoraga kandi tuzanakomeza ku bijyanye n'urugamba rw'inzirabwoba nyine izo ngabo za FARC icyo navuga kuri ibyo biganiro ni uko mu by'ukuri iriya ntambara ya FDI inkingi nyine ikigaragara ni uko ari Gaspard Musabyimana uriho uri ku ruhembe rumwe noneho majoro neretse akaba ku rundi ruhembe ariko mu by'ukuri radio inkingi n'ijwi rya FDI inkingi ni ukubera ko umuntu atabitandukanya mu gihe yaba ariho asobanura ikintu nk'iki nta nubwo nibaza ko ba Gaspard Musabyimana bari kuvuga bati tugiye gushakisha ibintu byose byatuma radio ishakwe ihagarara cyangwa se ibiganiro byabo bisibwa kuri YouTube ntabwo bari kubikora batabwiye ishyaka ryabo ngo banavuge bati dore ikibazo gihari dukora iki tubigenze gute biramutse byarabaye icyo gihe turategereje tuzareba ko ishyaka FDI inkingi rizavuga riti ibi bintu nta ruhare twabigizemo turabitegereje ngo tuzabirebe cyangwa se tukabona iryo shyaka rivuga riti yenda ibyakozwe na Musabyimana Gaspard uyobora radio yacu ntabwo twabimutumye yabikoze ku giti cye kandi yenda se natwe ntitubyemere dutegereje rwose kureba niba bazavuga bati ibintu tubyemere ariko icyo nashaka kuvuga ni uko ruriya rugamba rwabo hari umusaruro rwabahaye kuko mu by'ukuri abantu bose bakora ibintu byo bagamije nta bantu bakora ibintu badafite icyo bagamije ibiganiro hari byahagaze bityo abanyarwanda ntibakomeza kubyumva abanyarwanda babikurikiranaga kuko bari batangiye kuba benshi cyane babikurikirana bituma babibura ntibakomeza kubyumva ahubwo bose bakajya batubaza bati ibiganiro biri he byagenze bite ikindi kintu cyabaye ni uko birutse mu basirikari b'abafari b'inzirabwoba bari baremeye gutanga ubuhamya ku rugamba barwanyire hagati ya 1994 ndetse na nyuma yaho no gutanga ubuhamya ku miterere y'ubuyobozi bw'inzirabwoba abasirikare bamwe na bamwe bari baremeye gutanga ubuhamya babirutseho barabinginga bati muramenye ntimuzagambanire ingabo mwabayemo bariya bantu n'abanzi b'igihugu n'abanzi bacu kuko hari abantu bari tumaze iminsi tuvugana barambwira bati rwose bati bagenzi bacu baravuga ngo ni byiza ko nyine tutagira icyo tubivugaho tubabarire twari twaremeye kuzatanga ubuhamya ariko ntabwo tukibikoze kubera izo mpamvu ikindi noneho twabonye ni uko hari n'abantu bari barakoze twa interview basabye ko nyine batubwira bati ntimuzabitangaza icyo nacyo narakibonye nagitangira ubuhamya ikindi nabonye ni uko kwiruka mu bahutu hirya no hino bavuga bati nimuhaguruke turwanye bariya banzi turwanye biriya byitso icyo nacyo baragikoze nibaza ko byabahaye umusaruro kuko ntibabikora badafite inyungu babikuramo ariko nanone umuntu akibaza atari koze ko tutari mu matora ko ntawe twasabye imisanzu nta banyarwanda bazahaguruka hariya ngo bavuge bati mwishaka ishakwe ishakwe Rwanda Freedom Movement natanzemo imisanzu iyi niyi bazabatwereka bariruka mu bantu babwira bati muramenye batewe n'iki bafite ikibazo ki ndibaza rero ko icyo nacyo ari ikintu cyiza ko cyasobanuka kugira ngo abantu bamenye ko rwose iyi mikorere yadutangaje ikatwereka ko urugendo abantu babibeshya ko abandi bamaze kugenda cyangwa ko twese urugendo twagenze urugendo uruno twasubije amaso inyuma ntabwo umuntu abibona urasanga rwose hari abantu bakibereye muri icyo gihe cya za 1994 ugasanga ariho bagihagaze uko bakoraga icyo gihe bakumva ko n'ubu ngubu ariko bakora bari mu buhungiro hamaze imyaka ingana gutya ndetse kandi bakarenzaho bati turigisha demokarasi ni nka biriya n'ubundi neretse yatwandikiye avuga nyine ko ngo yabyumvikanyeho nabo avuga ati Habyarimana yari impirimbanyi ya demokarasi yari mukunda abantu ni ikibazo gikomeye cyane kuba umuntu atinyuka akavuga ikintu nk'icyo akibagirwa yuko Habyarimana yafashe leta akoze kudeta bagenzi be bari kuba muri guverinoma n'abandi banavuga b'impirimbanyi za revolution yo muri 1959 revolution y'abahutu akabakindura akabamara
abakomoka majyepfo kuko abakomoka majyaruguru ntawe yakozeho
abakomoka mu majyepfo yarakindura arabamara anabica nabi cyane uharangiza ngo
ubugome buteye ubwoba
ngo nimukunda abantu ko habonetse ibimenyetso byinshi byerekana ko imvururu zabaye mu mashuri muri 72 imvururu zirukanaga abatutsi mu mashuri zikica n'abantu hamwe na hamwe mu gihugu ko zakozwe n'abateguraga kudeta muri 73 ibyo bimenyetso birahari abari mu cyo bitaga ngo komite y'usalifu abo bantu benshi bahise bahabwa imyanya ikomeye cyane muri leta yari imaze gukirwaho na Habyarimana ikindi ariko kigaragara nuko ababikoraga nkurikije ubuhamya bwagiye butangwa bwinshi ubuhamya bw'abantu bari no muri ayo mashuri nuko ababikoraga mu by'ukuri n'abantu bakoreraga bakoreshwaga n'abo basirikari abantu bari mu gisirikare cy'icyo gihe kandi icyo gisirikare cyakiyobowe na Habyarimana na Kanyarengo ibyo babigizemo uruhare bagira uruhare mu kwica abanyarwanda mu bwoko bw'abatutsi n'abandi batavugaga rumwe na Emerine barangiza bati ngo nibamukunda abantu ngo nabantu baharaniraga demokarasi koko bakanibagirwa yuko Habyarimana ubwe ari mu France irabole niba nibuka neza Mitterrand perezida w'u France icyo gihe François Mitterrand avuze ati ni ngombwa ko mufunga urubuga rwa demokarasi hakabaho amashyaka menshi yafashe ijambo aravuga ati demokarasi twe turayifite ayo mashyaka ntabwo tuyakeneye noneho bakavuga bati ni impirimbanyi ya demokarasi Major Neretse na Gaspard Musabyimana iyo niyo demokarasi muri uwo muharanira kuzana mu Rwanda koko koko ndumva Joseph Ngarambe wasubiranije urakoze
yewe ndumva ikiganiro twaba tunagicumbitse hano ndumva tubwiye abanyarwanda bihagije ku bibazo bikiri muri opposition aho bamwe babeshya yuko ngo bifuriza u Rwanda ibintu byiza bihabanye n'ibyo abanyarwanda bakorerwa muri kino gihe na FPDM ya Kagame ibyo rero ntitwahemye kwerekana yuko aba bantu mu by'ukuri batahindutse imyifatire yabo kuri bino biganiro byacu kandi ibiganiro tuba twubatse dushingiye rwose ku ngingo zigaragara nabo tukabashyiramo ibyo bivugiye ubundi niko umuntu agomba gukora itangazamakuru atari ugupfa kuvuga amagambo gusa cyangwa ugashyiraho ibintu utavuze aho wabivanye ibi bintu rero ubuhamya rwose ari ubwo nyine tuvana muri kuri iyo radio inkingi ntabwo ari nayo yonyine twavanye ubuhamya hari n'ahandi twagiye tuvana nk'ubuhamya bwa Faustine twagira mu ngo twabuvanye kuri twavuze aho twabuvanye ko twabuvanye mu kiganiro yagiranye kuri radio televiziyo ikondera na Agnes Mukarugumwa turabivuga aho twagira mu ngo yerekanye ukuntu nyine Habyarimana yazi neza ko tutazaterwa ko yabyiwiye kandi ko mu gihe nyine mu gihe Habyarimana yazi neza ko tuzaterwa atahwemye gufasha Museveni mu kubona intwaro no mu byerekeye by'ubukungu no kumuhinzira ibintu byose ntacyo atamukoreye mu by'ukuri mu yandi magambo yakoreye uzaza gutera u Rwanda arangije arenganya abantu ngo nibo byitso uwo mukunda abantu twakoresheje ni na za audio audio twavanye ku kinyamakuru igihe cya FPL Dimay aho cyabazaga rukera ntare nyine ku bintu bintu byari byifashe munsi FPL yabateraga yerekana nyine ko hariho akajagari kadasanzwe ko mu byukuri bari bazizi ko nawe avuga ko bari bazizi ko bazaterwa ibyo byose rukera ntare rwose arabivuga atari ko ati twaratewe nubwo tutari tuzi umunsi atari ko twaratewe bisanga mu byukuri tujagaraye nta kintu tuzi ati ndi wa mbere bohereje kujya kureba ku rugamba uko byifashe mu byukuri nabo ibintu byamutunguye kandi yari umukozi w'iperereza wo mu rwego rwo hasi ibyo byose rero byashimangiraga mu byukuri ubuhamya twahawe n'abantu banyuranye by'umwihariko Major Bam Sabakunzi François twongeye gushimira ibyo rero uko kwerekana ibintu sikiri Farid Montre nka kera rwose ibyo twakoraga muri geometry uko kubyerekana wahoze ubaza uti niki ndahoze twatangiye twibaza tuti niki cyasajije Gaspard Musabyimana na Emmanuel Neretse ku buryo bagiye kubeshya YouTube uko kuri twerekanye tukakwerekana mu by'ukuri dukoresheje ingingo zifatika ngibyo wasaje none barabwo bati tuzabacecekesha turangize tubabwira ko nduva wayabwiye ntabwo muteze kuducecekesha na gatoya kandi ibi biganiro ku myifatire yabo mwita mukunda abantu babyara imana turakomeza ejo wundi ahubwo tuza gukaza umurego kwereka abanyarwanda benshi cyane cyane urubyiruko rutaza amateka yacu aho u Rwanda rwaguye ku buryo rwaguye mu gatsiko k'inkozi z'ibibi z'uno munsi zasimbuye izindi nkozi z'ibibi zirimo abo ba Musabyimana Gaspard na Neretse Emmanuel nduva twasoza Sixbert
ya urakoze cyane rero Joseph kuri iki kiganiro cyari gikenewe kugira ngo rwose dusobanure iki kibazo ndetse ni na byiza ko twakwandika ibaruwa ifunguye ikibazo kugira ngo imenyeshwe n'abantu bose bari mu itangazamakuru ritavuga rumwe na leta FPL Inkotanyi
bibe byanditse rwose
ni byiza rwose ko byandikwa abantu bakabimenya bakamenya ko iki kibazo gihari kugira ngo two kukihererana kuko nkuko twabivuze amateka y'iki kibazo byatangiye twabimenye nyine guhera ku itariki enye z'ukwezi kwa gatandatu ubu turi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu tumaze hafi ukwezi ducecetse tubyihoreye mbese kugira ngo turebe ko basubiza agatima impembero n'ikindi navuga nuko ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu twandikiye radio Inkingi tunabimenyesha Gaspard Musabyimana kuri za email zose akoresha tuyisaba kutubwira ibyo yashingiye ivuga ko twibye ibihangano byayo kandi amajwi ya ba Gaspard baneretse na babukeye twaravuze ko twarabivuze nyine aho uko ari ikiganiro cy'inkingi tukavuga n'igihe icyo kiganiro cyatambukiye tubasaba kudusobanurira impamvu mbese ibyo bashingiye bavuga ko twibye ibihangano byabo tunavuga yuko twebwe tubona ko ari uburyo bwo kugerageza gucecekesha amajwi nyine kubuza abantu ubwisanzure bwo kuvuga bwo gutanga ibitekerezo ku bintu binyuranye cyangwa se kurwanya abafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyabo twarabibandikiye rwose ariko ntabwo bigeze badusubiza bikaba bigaragaza rero ko ubushake bwo kugira ngo barwanye radio ishakwe bahagarikisha bimwe mu biganiro byacu ngo ubushake buracyahari kubera ko nyuma y'iyo baruwa twanabandikiye barongeye baranabikora ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu barabikoze aribwo bagiye guhagarikisha ikiganiro cya mbere igice cya mbere icyo kiganiro twise nk'uko bisobanuye Joseph Ngarambe twise urugamba nyakuri rw'inzirabwoba FAR igice cya mbere nacyo bagihagarikishije ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu uburyo nk'abantu bari barakirebye kuri YouTube barebye ntabwo bakibonaho ariko ndahamya ko kizagaruka kubera ko YouTube nayo irakurikira ikareba abantu icyo bashingiraho ni iki kuko ntabwo wakwitwaza ibintu ibi n'ibi cyangwa urebe icyuho cyaba kiri nyine ku rubuga nk'uru rwa YouTube ngo witwaze icyuho kirimo ugikoreshe ubuza abantu ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ntabwo wabikoresha ngo birambe
kandi ejo nabo bazabikorerwa
nabo bashobora kubikorera ushobora kubikora igihe gitoya ariko ntabwo wabikora ngo birambe ariko ikindi bigaragaza ni iki ni wa mutima wo kurwanya no kurimbura uwo mutavuga rumwe uwo mutabona ibintu kimwe cyane cyane ko bigaragara ko cyabahagurukije icyabashajije nk'uko bivuze nuko twavuze nyine ku miyoborere mibi ku miterere mibi y'ubuyobozi bw'inzirabwoba FAR tukaba twarerekanye mu by'ukuri ko cyari igisirikare cyamunzwe kiyobowe nabi gicunzwe nabi kiranzwe kirimo ironda karere ironda koko ibyo byose twagiye tuvuga nibyo byabahagurukije tuzabikomeza bati duhaguruke turwanire ingoma turi uko twabacecekeje ariko rero niba nk'uko Major Ndetse yabitwandikiye nubona bivuzeho niba kiriya gihe kuducecekesha banafite leta bitarakuze bumva bazaducecekesha turi mu buhungiro nabo bari mu buhungiro bigakunda nta na leta bafite bumva se ibi badukoreye byazatuma abantu babizera bakaba bakwemera ko basubira kuri leta basubira gufata leta kuyobora leta barumva bishoboka nitwe babikoreye ariko nubwo ari twebwe babikoreye rubanda irarora abanyarwanda baravuga ngo rubanda irarora barariba iyi mikorere none se ninde uzumva ko ibintu badukoreye bariho badukorera uru rugamba turimo nabo urugamba badushoyeho ninde wakwemera ko baramutse babonye leta bafite ubutegetsi bwa leta abantu bahumeka bakabaho bakidagadura ninde wabyemera rero ndabona iyi ntambara ya Gaspard Musabyimana iyi ntambara ya FD inkingi iri dushoraho mu by'ukuri irihirerekana aho imikorere igarukira irihirerekana ukuri kwabo uko guteye uko ariko ndumva aricyo biho byerekana bityo umunyarwanda ukurikira ibi ngibi akaba nawe yamenya ibyo ari byo nk'uko wari umpaye ijambo rero kandi ubwo tudusoza ikiganiro nagira ngo nanjye mboneho umwanya wo gushimira abaduteze amatwi kandi ngushimire kuri iki kiganiro ndumva wasubirana ijambo
ndagushimiye nanjye muvandimwe Sixberry naho abo ngabo bigako bazaducecekesha rwose niba tuzaho ubwo nibareke gatoya ejo bundi tuzagarura ibindi bimenyetso byerekana ukuntu uwo bita mukunda abantu uwo bita nyine umudemokrate yangije igihugu afatanyije n'ibyegera bye akenshi ibyegera bye byari bishingiye ku bwoko bumwe no ku karere kamwe agatsiko nshuti muduteze amatwi cyari ikiganiro FDU inkingi mu mugambi wo gucecekesha radiyo ishakwe ikoresheje Musabyimana Gaspard aho twibajije tuti ni iki cyasajije Musabyimana naneretse mu biganiro byacu ku buryo bafashe umugambi wo kutubeshyera kuri YouTube twabahaye rero ibisubizo by'icyo kuri icyo kibazo nyine twatangiye twibaza mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixberry Musangamfura naho ubutaha kandi rero abaharanira ukuri turi kumwe tuzafatanya gutsinda ikinyoma